Greenland oo ah dhulka barafku daboolay ee Denmark ayaa mar kale noqday mid ka mid ah bartilmaameedyada madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Xaddiina wuxuu magacaabay safiirkiisa cusub ee Denmark. Trump waxa uu ku qoray baraha bulshada, ujeedooyinka amniga qaranka iyo xorriyadda adduunka oo dhan Mareykanka ayaa dareemaya. Lahaanshaha iyo xakamaynta Greenland waa lama huraan, aan meelna looga leexan karin. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale soo jeediyay Axaddii in Mareykanka uu dib ula wareego kanaalka Panama, isagoo ku tilmaamay lacagta Mareykanka uu ku bixiyo adeegsiga marinkaasi maraakiibta muhiimka u ah inay tahay mid Mareykanka lagu furto.
The principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of giving.
Waxa uu yidhi haddii mabaadiida labaduba kuwa akhlaaqda iyo kuwa sharciga aan si sax loo raacin, marka waxaan dalban doonaa in kanaalka Panama lagu soo celiyo gacanta Mareykanka si buuxda, si degdeg ah oo aan su'aal ku jirin. Laakiin madaxweynaha dalka Panama, Jose Raul, oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa sheegay in mitir kasta oo ka mid ah kanaalka uu sii ahaan doono dhul ay Panama leedahay. Wuxuuna iska fogeeyey eedeynta Trump ee ah in kanaalka lacag badan uu ku soo rogo maraakiibta Mareykanka ee adeegsanaysa.
El canal no tiene control directo o indirecto ni de China.
Waxa uu yiri qiimeynta lacagta lagu soo rogo maraakiibta ma aha mid si fudud isaga timaada, waxaa loo soo maraa dhageysi furan iyadoo la tixgelinayo xaaladaha suuqa, tartanka caalamiga ah, qarashka howlgalka iyo baahida dayactirka iyo casriyeynta maranbiyoodkan Panama. Ra-iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen oo iyana ka jawaabaysay hadalka Donald Trump ayaa tiri Greenland ma aha iib. Baaq uu hore u soo jeediyey Trump intii lagu guda jiray mudaxileedkiisii hore oo ahaa in Mareykanku iibsado Greenland sanadkii 2019 ayaan waxba laga soo qaadin oo aan meel marin. Hadalladiisan ugu dambeeyey ee kasoo yeeray xilli uu isu diyaarinayo inuu u daarto xafiiska madaxweynaha Mareykanka 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ayaa gelinaya qaar ka mid ah xulafada Mareykanka digtoonni dheeriya. Waxaa ka mid ah kuwa digtoonnida gelaya dalka Canada oo uu Trump ugu yeeray ra-iisul wasaaraheeda Justin Trudeau sida inuu yahay guddoomiye gobol, isagoo soo jeediyey in Mareykanka uu nuugi karo kheyraadka dalka dhinaca waqooyi ay dariska ka yihiin, isagoo ku goodiyey inuu cashuur 25% ah ku soo rogi doono. Yoolka ugu dambeeya ee uu Donald Trump ka leeyahay waddamadani ma cadda, laakiin isniintii ayaa wiilkiisa Eric Trump waxa uu soo dhigay baraha bulshada sawir la habeeyey oo muujinaya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo bogga shirkadda Amazon ka iibsanaya dalka Canada, dhulka Greenland ee Denmark iyo kanaalka Panama.